Jehova umhlaba nokugcwala konke kwawo izwe na bahlezi kulo uminga phezulu kwezilwa Unguba nonga kupuga ongata la no Jehovah and I went onesa zaye simshope. Oh, isiyo yakhe igeziwe ongaza ngaqambo kubi ongafunga manga uJehova
ombusisa
Sizukulwane.